kulanka lagu ansixiyay habraaca xalinta khilaafaadka dhulalka dowladda hoose ee degmada Baydhabo iyo laga qabadiya magaalada Baydhabo iyo waliba ku qayb galay wasiirada wasaaradaha qorsheynta cadaaladda iyo howlaha guda iyo qowshal duban ee bulshada. Habraaca xalinta khilaafaadka dhulalka degmada ayaa ee habraaca isticmaalo doona guddiga dhulalka degmada Baydhabo si loo kordhiyo xalinta khilaafaadka ku dhalada isqabqabsiga dhulalka degmada Baydhabo. Wulibana haddii arday dowladda hoose ee degmada Baydhabo gaar ahaan waaxda dhulalka oo taageeraya ku helaysa hay'adda UN-HBTD-da korintii waliba goobta ku hadalay gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watin oo ku hadalay iyo waliba safaf faayin ku biyay waliya walon ku hadalay kulanka
xalinta salaam khilaaf salaam xalle isteebis salaam maray may marne oo umbaahni walaa tumay baa ku yimay baa wal bulshada kala taladi insha Allah may rajaynaa in oo mar wasaaradii oo armaasay muhiimada kala hayo inta fadhiyan dadka may buu hadiyari may buu ayoon durugan deegaan bay faan in is markaatan in kaatan in heerka may buu oo dawladda hoos oo arimaha may buu murumad iyo dhulka iyo khilaafaadka leeyaan in may buu insha Allah la soo bi wasaaradda hoola guud idan ka mahadnaan si markas may buu may raasi in garab teeginta oo arintan may arna dhulka ah walba may buu shaqadan u dhaxay oo arimaha may buu dhulka ka saabsamay bayaan dhayn u dhaxayta
dumiyaha gobolka Baye Cali Wardheere Cabdiraxmaan ayaa sheegay iyo muhiimadda kulanka uu sameeyay in bulshada ku nool magaalada Baydhabo iyo Halanga dugumiinta cadeeyo in dawladda hoose maadaama ay habadayeen isqabqabsiga dhulka
runtii in madii inagana meelidka Baydhabo in balanshi may ba in argaladka ah in ku wiin korimo normal ah oo sidii bilad ku raayay ee Baydhabo la kaysa ordinary ee qadiim anaha olaadi iyo xaq hukum oo tifraaji inta deeri ol sida biyo halkan ka burqadeen ama ay weelahay in oo baleenka ba faray ku baa baleenki may hoggaamiyay dadkan asate ila tagdumiya sheegay beero la digay beero ay seeday ka weelo haylo dadkan asate ka weele beertu ma lagade dadkii yallanka weeri inta dagaal leey walaanka weeyno dadka dulka laga dejiya oo beer oo laga kuweelon may buu qahootu gahootiga dadkii la yaa dhulkii la beledey maana laga beer gaday gagooyay gahootida iyo kama kweleeli barna ku gaday belida kwele marka taasi meen baan taa naftii regulation oo la kago sadaxdii gudoomiyaha sheegay oo meebo wasaaradda beero la kaalado dadka dhulka gadaw la weer dadka war la xal iyo hoob la fado wala beelaha ku baahayna la fiiriye nimanka dhulka gadaayaan in dawladdu asmay way waaxda dhulka erfada in la certificate leh oo naftii oo shuruudo hoos ku yaano in dhul intii soo gaadha tan eebi kor nagada kor maayna hadii oo obing isku eeto
ee ugu dambeyntii ayaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta koonfur galbeed Cabdi Cabdullaahi Tiktorogo oo daafuray kulanka habraaca lunku hadlay xalinta khilaafaadka dhululka iyo shacabka kala dardaarmaya iyo habuuyan shuruudo sharciye ee dugumiintida lagu fado waa bulshada
in geeg uu naftarkaan qayb ku yana wali fiiriyay dokumentiga ka soo raafay fiiriyay isaga mufuba ka sheegtay inaga ismaashi ay fuga sheegay way lahay sharciga dhulka la rahay mismayran meelish leeyd ka fiiriyay mila society markay way aragay article 61 ee sharciga in la rahay may ka baasay taas ma sheegaysay marka shuruucdi oo la soo bi sharciga la soo bi iyo regulation ku ama heernadaamiyon kabe kaba ngay marka runtii mid raayisan ee diidanka maasniin wala ka shaqay een unna may rajeyna insha Allah in qorsiyada dareerta seesan la socotaan wasaaradda howlaha guud ee degmada partner soo waa boqolkiiba 70 shaqooyin iyo isku dhaajiraan